teddi faydi on boofa e femen yewtere acti jeune men hettanaɓe sukaɓe dow studio tamani kala mbiyen cakkita e yontere hannde alaa nogga e goho lewru février hitande 2021 gonde e muɗum e ga paali haala mbiyen Ousmane Ñaly Buly Mamadou Sama Sey ko jomgo mbaɗɗa Ñaly Buly
kamɓe sey ko hamdillahi jettoje Allah
jossude sukaɓe bisimilla ko joɗɗaɓe limbaso
samɓe sey ko en puɗɗiran kabaru haalde ɓeydugol cogguji ñamriji ɓurɗi hortude sanne sukaɓe hewɓe kolliti metti muɓɓen ɓe dattadu e laamu o huncana kabaru muɗum hoore en kala ndu haala nokku mbiyeteɗo Pombada nokku ɗo yuguyuguji cottete sukaɓe hewɓe semɓe seku wiɓe ñawtuɓe li capital ngal jaata soodude kaddire o nokku en timmidiran kabaruji haro calɗi
noon tigui Ousmane Ñaly Buly haara ke jomwari mbiyen amimi haala muɗum nebbam mbiyen tew e kañe buuru fofo ɓeydorke cogu
noon jaati semɓe seku ɗum metti sukaɓe sanne eɓe darta dow e laamu o fiya dabareji yalla jogguji ɗi ana ɓoyto keɗe koɓe kolliti hakkillaji mabɓe
ne darta laamu ko ɓerfide dabare faɗo tiɗalla sowona ɗon min kaaɓe ñamduji jeeyam coggu buuru e tew fof ngabbi wakkati joni o buuru fa capanɗe jeegom soni cogguji ɗi ɓoy tigui ɗum newani en fof so gonga haale min tampi jaati min mbawa fof sodde buuru oɗo coggu o
haarake jom wari hannde memen haala Pombada tama aɗa andi ɗum tama
mbiɗa andi nokku o omo woni misiraɗo sukaɓe jokkolɓe hewɓe kañi e sukaɓe rewɓe ñaaƴoɓe ñawtuɓe jaata sodude kadle ɗoni yuguyugu cottete ɗon de
hewi yahanto batte juguji ɗi moƴƴi moƴƴi wonɗo woɓɓe wi batte cuguji ɗi ene yaafi sanne ndenno keɗɗano ko waɗne dramad mahama maygat dow moƴƴude e dow fastango sita sidiɓe
meɗe Pombada nde deene entitirtene misra 1 commune ɗiɗi ɓo nde genni bamako ɗo le on nokku kaddule entitirteɗe yuguyuguji ana cotte ɗon badir rewɓe kañ e sukaɓe jogolɓe ko heewi ana warata sooda no kadduleji o ɓi debbo holliti wi Pombada yo nokku to neɗɗo ɓeta kaddule muɗum ñaaƴirre mi wari sodde woroɓu saabe o wiken guiddi wayra ɗon holli ko on nokku kadule ɗan fuɗɗo sotte kaddule muɗum nde ndene moƴƴi kalis majjo ɗi heewa gude sonden ɗen fof gudeji lubbi sukaɓe jogolɓe goɗɓe holliti sottugon kaddule ɗe Pombada ɗo ana jogui nafa ɓe holliti le ngal gollal ɓeɗa heeɓa musakaji me ɓe holliti kasin wi sukaɓe jogolɓe ko heewi ana waraga wara sooda kaddule ko welɗu en kaddule heɓetaɗe ɗeenne hono muɗum heɓetake fof butkaji mawɗi hay kalis majje duttiɗa sanne ɗum saawi so rewɓe yiiɗa warde ga nde meɗe jogui woroɓuji lobbi ɗi rewɓe hani wattude kadduleji sottere ɗeni ɗo sifaji ɗiɗno ɓurɗo moƴƴiɗe kan e jokko muɗum ga kaddule entitirtere échantionne ɗe ɓurtidde sanne ga dogotoroɓe ko heewi holliti wi sonnugon ɗi kadduleji entitirteɗe yugujuguji ana wadda torraji saabu dena eɗe hani lootede tohon fandene majji e cottede ma ɓornede
hara ko jom wari mbiyenna mimon haala fina tawa mbiyen nokkuji kewɗi na mbiyen sarta e ley ɗeɗo e leydi sakti e mbel yontere nde leydi ndi
noon jaate to kulikoro to ana anni bisimide yambere ɗiɗo ɓerde festival agna ƴiwde noga e joyi yaade nogay e jetti lewru février ndu yambere jette ɓerde festival culturel ogo baña ana hani wadde ƴiwde nogay e ɗiɗi yaade nogay e jetti lewru mars waroro ndu ley o wattu goto yambere ɓe noddiri nuide la solidarité ɗum ndu ana hani wadde ɗoni jemma yurmede ana hani wadde nogay e jeegon lewru février ndu ɗo pamako ɗo
mbiyen tariki meɗe hannde meman haala bafulaɓe
fa kalen haala bafing e bakkoy na hono
non jeeti mbiyen noon jaati Ousmane Ñaly Buly mbiyen yo mayoji ɗiɗi mbiyen takkodirɗi ɗi nowniji ɗi ngalda hawltama mbiyen ko hawni ana e ɗiɗo mayoji sanne keɗɗan bangal muɗum Elhaji Mamadou Sako o mawɗo to bafulaɓe ton
le bafing et le bakkoy
bafing kan e bakkoy yo mayoji ɗiɗi ɗi wala gotum bafing yo mayo ranono guiddiɗe wakkati ɓooyɗo wasolonkoɓe waɗen sarakaji ko heewi ɗum ana tedda sanne ɗum jooɗiɓe bafulaɓe ɗenɓe ɓe ƴiwi wasolon ɓe wari ɓe jooɗi ga le wolle samori tourine bangge gol maayo ne ɓe wari ne ɓe wari ɓe jooɗi genni ana entire tintilla ni genni hanne yo genni wasolonkoɓe soni ana haaja wadde fodore a ɓaman butin waɗa hen diyan ñamugu naɓa hakkude ɗi maayoji ɗiɗi butelaru no pusam a waɗan du'a fof ko welima so allah jaaɓi ɗo jaaba toon so te ɓiɗɗo kaajaɗa heɓude so te dewal kaajaɗa so teni torraji adna wondu ma ma ñaw hunde fof ko ñaagiɗa yo newa toon aranno mawɓe ana batta ɗi sareji no
sanee
jahan yewtere meɗen minimagga yewtere meɗen min magga hannde mbiyen Ousmane Ñaly Buly jeeya meman haala nawtorgol sukaɓe e le pelle terroriste en to motti to
noon jaati semɓe sekuɓe kolliti wiide wayde deƴere nde saabi mbini ɗon yimɓe womɓe le o nokku ɗon ɓe baale société civile kolliti wiide rafi heɓugol sukaɓe golle e kañ e tampiri hono ɗum ena nder muɗum saabi mbini sukaɓe nadde leyɗe guɓe joguiɗe kaɓorde kamɓe koye maɓɓe ɓe darta e laamu o darano faɓe keɓa golle haɓugol natugol sukaɓe guɓe joguiɗe kaɓorɗe ɗe to mofti to yewtere meɗen mini magga waɗama to mofti to umar waygal waɗni
talkaku kañe wayde golle dum woni ko lati sababu so suka be an gondi natude e gubede non yimbe le moptibe ko litire wite be bi wattu jono lamo hani fide dabreji diwto yelawno suka be kan hokkirede golleji fati jahanata ya e juude gube bande kaborde fa dentiro ko hemude na bibe wontube e dina
sada yopata yimbe be jukure jihadiste embe so mi jibbe fami kada dum wajibi kenami tewtana be ko bi golla yimbe be ngala ko golla so won ko gaddudo e mudum ko wawi waddande dum en kalsi wajibi be jokka e gube jogi be kaborde
pelle societe civile en gonde le leedi di kolitir tiagal so golleji darnama jamarnde jatan han hokke do en hakkilaji lobbi nayiro bangal golleji ko hebata do hen kebe alulom kanyum woni jubbino golleji feddinde no der cadre et sans yalla jam e tederan wartali region moptio ko mo sifi do hen
chaque jeunesse
suka be fu won ko nannata dum hakkune gubbe jogibe kaborde woy mabbe jukkube ladden koobe sabe denagu mu won wobbe nato e mabbe yalla na heba darne kina dati bawdu waddude joddagol su halnde hakkune bedo suka be ditte e kolite wiide yaade so hippo yo neddo goddo wana jogalal odo tiddal
solution
no dido tiddalaji gondi hebirde sembeno yoga e suka wobbe li no ko kolitid lamon hani wadde do en imma daraji daro darne mudum dono ko Umar Waygol hebini motti suudu baba ci jottamani
haraga jom wara njanna yewtere meden sembe chaldi Ousmane Niali buri to motti tonno tourna lolludo Moussa Dienepon wondi fiade wakat juno
non jati equipe ngaji noga woni kawrude hen e yamberende
ngan final o yo nyandi noga jettelu février hakunde AS Moti kany FC Jimbo
e hunchenimbe dum hore kolitiwide fanda ngal kawrutali yalla gollidal dokkindiral juude e dewral wad hakunde sukabe ngendi moptindi
denno banga mudum keddana ko kango Moussa Bala Sabe goto yimbe le landinibe kawrtangal ko hanni Umar Waygalo
me wadi ne firre ballon hakune sukabe gendi moti yalla me hebe hokka laamu mutto inde ko weli amende yalla firre ballon laamu mutto ana yaha yeso handen pelle fiande ballon mutto do fu men hokkondiri jungo mede gollida mede yillo mede happa mada firra men ballon kasin
Ousmane Niali boule mbiyanna bangal to tokko ton championnat o fuditi le yonterde bangal 8e de finale mbiyanna be vitande filano ana jukiti nyande talataare alal bare warorende
e non jati de hejoji di talataare noga e tati lewru fevrier ndu Atletico Madrid bisima Chelsea wattu 20h Lyon wattu goto Arminica kanyandu ya Italie fidoide e la Jorom alalbare noga enay lewru fevrier ndu dum du wattu 20h Atlanta bisima Real de Madrid Monsen Gladbach kanyandu ya fidoide e Manchester City sembe seku en akirani kabaruji di
ajarma so nyalbe jokko
non jate alla jarama sakirabe hedo tobe on kibi famo do kado de kabaruji i fu do mbay hebo de do www.studiotamani.org do mbay do nodude do numero via mo 37 321 jokke herade do e seda yewtere tous so gerande wara jukkinde wassalam